Amawubo 72 verse 1. Kulunkulu nika inkosi zahlulelo zakho, nendudana yenkosi ukulunga kwakho. Verse 2. Yakwahlulela isizwe sakho ngeqiniso nesihlupheko zakho ngemfanelo. Verse 3. Izintaba ziyakuletha ukuthula kubantu kanjalo namagquma ngokulunga. Verse 4. Izakubahlulela abahluphekileyo kubantu isindisa abantwana babampofu imphohloze onokhahlo. Verse 5. Bakwesaba wena kusekhona ilanga nenyanga izukulwane ngezukulwane. Verse 6. Yakwehla njengemvula edlelweni njengesihlambe simantisa umhlaba. Verse 7. Ezinsukwini zayo olungileyo uyakuqhakaza kuvame ukuthula ize ngabikho inyanga. Verse 8. Yakubusa kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela emfuleni kuze kube semkhawuleni yomhlaba. Verse 9. Abakhehlane bayakukhothama phambi kwayo, izisa zayo ziyakukhotha uthuli. Verse 10. Amakhosi aseTarashishi naweziqhinga ayakuletha izipho, amakhosi aseSheba naseSeba ayakwethula izipho. Verse 11. Wonke amakhosi ayakuziwisa phambi kwayo, zonke zizwe ziyakuyikhonza. Verse 12. Ngokuba ziyakukhulula umpofu ezikhalela kuyo, nohluphekayo ongena msizi. Verse 13. Iyakukhawukela odangeleyo nompofu, iyakusindisa imphefumulo yabampofu. Verse 14. Iyakukhulula umphefumulo wabo okhahlweni nasedluzuleni, igazi labo liyakuba yigugu emehlweni ayo. Verse 15. Iyakuphila, mayinike igolide laseSheba, bayithandazele njalo bayibusise lonke usuku. Verse 16. Kuyakuba khona inala kakolweni ezweni esiqongweni sezintaba, ukudla kwalo kuyakuhashazelwa njengeLibhanoni, abemizi bakukhahlela njengotshani bomhlaba. Verse 17. Igama layo liyakuma kuze kube phakade, igama layo liyakuxhanta lisekhona ilanga, bakuzibusisa ngalo bonke abazizwe bayakuthi ibusisiwe. Verse 18. Makabonge uJehova uNkulunkulu, uNkulunkulu kaIsrayeli, onguye yedwa owenza izimangaliso. Verse 19. Malibongwe igama lakhe lenkazimulo kuze kube phakade, umhlaba wonke ugcwale inkazimulo yakhe. Amen. Amen. Verse 20. Imkhuleko kaDavide indodana kaJese isaphelile.